Tujirubu dasa, tujirubu mge, ndetse tujiranu buda chemu. Ibyo ntabwo babyumva. Ntabwo babyumva ntibabimenyereye, ntibabizi muri politiki. Ariko politiki yacu, kuva aho dutangiye kongera kubaka u Rwanda bundi bushya mbere y'aho rusenyukiye, rusenyutse kubera abayobozi, bahoze bavuga hano ngo muri ngoma kera ikiri kibungo ngo bajyaga harya bandika JP abapumbavu ibyago twagize u Rwanda rwagize ahubwo rwagize abayobozi b'abapumbavu u Rwanda rwose rwagize ibyago tugira abayobozi tugira politiki byose by'ipumbavu ubu rero turubaka u Rwanda turuvana kuri ayo mateka y'ubupumbavu turi kumwe ibyo tuzajyamo mu byumweru bibiri biri imbere icyo bivuze ni demokarasi mu by'ukuri demokarasi yo guhitamo ubuyobozi butari ubupumbavu FPR imitwe ya politiki ifatanyije na FPR ntabwo turi abapumbavu ntitwigeze turi abapumbavu urubyiruko rwacu mwebwe abana bacu bavutse ejo bundi ariko bamaze gukura ntacyo Rwanda rwababurana ntacyo Rwanda ruzababurana kuko mufite abayobozi batari abapumbavu kandi namwe ntabwo muri abapumbavu
ijana ijana